Vents kills on the track.
Everything is beautiful. Sijaona kwa watu like us. Tangu we karibu, nimepata tabibu. Rest of my life with you alone. Nilivyo kupata bata, ni mwendo bata. Baka na kufa baby. Wengine ni taka taka, hata bata. Nilivyo kupata bata, mwendo bata. Kana kufa baby. Wengine ni taka taka, had a bad time. Nizi posti mtandaoni. Ebu fungua na madirisha, waone paka ndani. Mwaka huu nitahakikisha watu jua sini nani. Nilivyo kupata bata, ni mwendo bata. Baka na kufa baby. Wengine ni taka taka, hata bata. Nilivyo kupata bata, mwendo bata. Baka na kufa baby. Wengine ni taka taka, had a bad time. Skendo ni ache ni ringa.